kuba ngumboshule undibidile bendite uya phasa misa velu namanga nomgan wamuyakha.